harufu yako, mara nikikutazama unahitaji mtu wa kumwamini. Nifanye nini? Niambie shida zako pindi unapokwama. Usiogope kuniambia mimi, chonde niamini. Nifanye niwe wako, wakwako peke yako, na uto wangu mali yako. I'm yours baby, hey. Nimechagua kukupenda, iwe kwa kuku daga mamrenda, bivu na mbichi masiku atakwenda. I'm yours baby, baby kitenda wili, naziona popo mbili. Oh yes baby, macho yangu yamekuona wewe. Nakupenda. Baby just say yes. Can you say yes? Just say yes, yeah. Nakupenda.
Ulivogoloyo kitano na kusifu choyo. Unawanyi madi wakubwa, kiumli ni mdogo, akili yako kuwa. Na kama kikuudhi nambie, zima nitasema sorry baby. Najua jinsi ya kusema sorry baby. Na kama kikukera nambia, lazima nitasema sorry baby. I know how to say sorry baby.
Nifanye niwe wako, wakwako peke yako, na uto wangu mali yako. I'm yours baby, baby. Nimechagua kukupenda, iwe kwa kuku daga mamrenda, bivu na mbichi masiku atakwenda. I'm yours baby, baby kitenda wili, naziona popo mbili. Oh yes baby, macho yangu yamekuona wewe. Baby kitenda wili, naziona popo mbili. Macho yangu mimi mama yamekuona wewe.
Nakupenda. Baby just say yes. Can you say yes? Just say yes.
I love you darling.
Nakupenda.
Baby boo, Konde boy call me number one. Baresa, all the ditties for chopper.